watu kuna viatu dunia hii. Sani la uchafu ndo wapata afuoni kumbuki. Bora peke yangu minuonangu kumafurai. Rafiki mama yangu nipe mkate ninye na chai. Na kunywa pombe, bana nipeza, moyo wangu nyonge. Sijui kusema, shapura tombe, saki ngereza, kichwa mazombe. Sanda juu ya jeme, ilu siku ilu mchana. Iwe kari baridi joto, iwe zuni iwe shere. Tereza prupa kama shamba natua. Mungu ndo natua. Wewe na niki wizi kiasi biki kwa panche. Na kunywa pombe wala nipeza, moyo wangu nyonge. Sijui kusema, shapura tonge. Kisa kingereza, kichwa mazonge. Sala juu ya jende. Iwe usiku, iwe mchana,
Baba bless.
Iwe kari waridi joto,
Baba bless.
Iwe zumi, iwe shere,
Baba bless.
Mungu pari, pariki, pariki.
I'm living my life.